abashani amaka yenu yena yaku papa china yenu libele apalwa mwebene bafyonse oh ameshimbona nani upanga fyuma twakwata mweva kumulu ifyuni mumulu nani ulisha mweo tupema mweva kumulu ameshimbona nani upanga fyuma twakwata ni mumulu nani ulisha mweo tupema mweo wapu mwawashani amaka yenu yena yaku papa ichina lenu libe lya palwa mwebene bafyonse amachusho mpitamo mwe mufumyamo nelyo nalwala ni mwe mumposha nangu napona ni mwe munjimya nangu nafirwa mubandaini mwawashani amaka yenu yena yaku papa ichina lenu libe lya palwa mwebene bafyonse mwawashani amaka